Anyola na duto le gorasi boyi kagilando ni an okabiloyom namoko ekitanda marmi de kren katuoche mag pinino makadierang owete giwede na noringo weya na luongo Yesu roda emano changa
duto 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 teto nyalore duto 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 teto nyalore duto 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 teto nyalore duto teto nyalore komiro duto 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 teto nyalore duto 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 teto nyalore duto 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 teto nyalore duto teto nyalore komiro
Barbare dongo ajoke oknyale duto te tonyalore kumi Yesu kachandro komagi owadwa ponje kapinyo witi nyaminwa ponje bi iri Yesu mondo iyudi konyruok duto te tonyalore kumi Yesu
duto 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 te tonyalore duto 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 te tonyalore duto 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 te tonyalore duto te tonyalore komiro duto 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 te tonyalore duto 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 te tonyalore duto 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 te tonyalore duto te tonyalore komiro
No sande kichowe kodi tonge otingo tuoche giricho naruto hero kamano Jehova sama kumbolo na urangi gombo mating anati nyingi malo e kindo ganda kendo na pat mingi e pinje ruto
duto 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 teto nyalore duto 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 teto nyalore duto 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 teto nyalore duto teto nyalore komiro duto 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 teto nyalore duto 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 teto nyalore duto 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 teto nyalore duto teto nyalore komiro
dio sivio Hanya, Diosi, vinyari haya, Diosi, vinyari haya, Diosi, vinyari ana Yesu, imu koske, imu koske, imu koske, imu koske, em Yesu, yote kwa hote kana yote kwa hote kana yote kwa hote kana yote kwa hote kana mwadhani yote yaweze kana yote yaweze kana yote yaweze kana yote yaweze kana kwa kwa Yesu duto teto nyalore duto teto nyalore duto teto nyalore duto teto nyalore yoti vinyari ana Yesu imu 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 kosei imu 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 kosei imu 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 kosei imu imu kosei en Yesu yote 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 kwa hote kanang yote 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 kwa hote kanang yote 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 kwa hote kanang yote kwa hote kanang moharani yote 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 yawezekana yote 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 yawezekana.